Seganyanga mu kintu kazana naye abatuyiganya buliwo okunira ssaawo misanvu tuyiya batunula naye makungula nga batucyojja balemwa n'okulya ne baddamu ttogo okuba obasinze twala omukisa guno okwatulira abakola ebintu ebi nze bandeke bamala kutema esisi yaabwe naawe antambulirako nakabinjako luno okugambi ebintu by'okola nze nabimanya naye komaawo naye munnangendeka osindise enkongesesegunya ebintu obite ologera bwereere sifa bwentyo ose yatonda yanantwala ekonda byobukuluka kikyo ntiisa baluwangula mbayita basajja ng'omulabe wakubeera kumpi ng'ate munywanyi nabeeyabiza nnyo nga nkimanyi be bantu abange embafuula ba luganda so balimu muli akawaayi ezo ensiko zaabwe zibeera ku ngulu tubimanyiza zibeera za kikuusa senga ejjansenga ebituufu byoebeekulu beesa okukyaliranga obutayosaamu obenyi bw'obawo ebirukulangirwa ng'ate obudde biyaza otoola obadduukirire mu bizibu ebyabwe enfuna lwe lyesiba ebiryogerwawo olifubirojja olivuma obafala okuliibuuda ensimbi n'okweraga abiva mwoyo eyajjako aba mumaze emikwano ziriwe baana bo ng'oli mulamu oba n'omukyala ne bezigwawo tebakwabulira naye emikwano bali gye tukola beetala okufa nga batuyiiya olumala omuwadde gy'ozijja ssaayo misanvu kati mbaatulidde saba mu nkyawo empooyi engwenge soola ŋŋaŋaaze siirye enfaana yegwe gundi ate lulira lumundi atulali nnyanze ennagumye dda ebitemo n'eddoga ebyo bye weetenda leero mbirinze abantu kibajyangeri nnyo mirimu eno osanga owattakisaali kuwali atatamusojje mulire weebuuza ekibabinsanya ku nsonga eyo omwavuga mazika towemmotoka olukyoteeka ebeera nsaalwako n'epitina emukozesa ebyo weerukonya lw'enkima abantu bangeri nnyo si batuufu zennakula nkimanya omuntu omukulu abeera kitange ambeeyabizannyo era nkigezaako mbawo ekitiibwa matu kyessamanya nti aba mulungi ng'akola kindi naye kokola naye nno tebalosaawo kundi woowe batemi ba bigambo bawulirwa nti olw'emyaka n'abigambyebwassaayo omwoyo okuba bazeeyi so ky'otumanya ebeera nsaalwanga nyooma kikana akakuza ekyoke kandagira nabo bakyamu obukadde bulungi obe mu maka g'olima ekibanji obe mu wasiwasiwa okuzunga okuma ekitiibwa omuntu ayeebuuzibwako weegasse mu byekiyayi lunoonoonsonyiwaka nkugambeko mpona obusungu naye munnangendeka osindise enkongesesegunya ebintu obite ologera bwereere sifa bwentyo ose yantonda yanantwala ekonda byobukuluka kikyo ntiisa abantu abo baba n'effujjo luno bammanyidde okunvumira mu bimmenyedde ebbanga eggwanvu bamulinda bajjula abantu ba bigambo ate babinnya babeera ne kwene boli bero bawe birungi ababa yirize bintu byokola sota biinza salu wa panka kisana na manager enseno nola ba distance ne mujamu wa askari bamuwa wa manager ababa ne biro tosubikya bamuleta bigambo bampulide kundi agamba wange temujja paka lwalituuka yangambe mundabye bukulu olwo olutijjo tijjo lw'ekiyayi mundeke lwange sagala abayambya tennako mmwe mulaba abagwane yazifunanga tusekundi aluba omwasijja bw'oba otamanyi kati kyodoba byebyo bye nafumbye kazi w'ekapo nkyasobola mubeere bulungi ngenze kufumba ndeete ebijja naye munnange ndeka osindise enkongo sesebunya ebintu bite ologera bwerere siba bwenti oba sebulula luno sibwa se yantonda yanantwala bakuyita sitentobuntibinyeekonda byekukuluka kikyo nti soko nze gwe mmanyinini osindise enkongo sesebunya esanze mu kibuga nkowagwe kuno ologera bwerere siba bwenti oba sebulula luno sibwa se yantonda yanantwala bakuyita sitentobuntibinyeekonda byekukuluka kikyo nti soko nze gwe mmanyinini osindise enkongo sesebunya esanze mu kibuga nkowagwe kuno ologera bwerere siba bwenti oba sebulula luno sibwa se yantonda